But I felt bad and betrayed. Ngandabye post yenga wagira follow figure. Tiyetaga justice. Really? Why doesn't Honorable Bonsereko condemn follow figure? Mama Wazubeda Gwavuma. Na muwe mura
wame. Nenye tunako wale polise gambi. Bionabe mwagira wazibu wawo bili vibu. Baby kole buwako basili kabusili sitibalo opa.
No, because let me tell you. Omanyi complaints ziri ku police ku follow figure actually namerero derogwe bagulubana naye namere raised that issue mpaka kubakama ba follow figure. There was even a meeting ojukira yo meeting
kalwe bali mune bagira meeting wanga ba
yamani namere na avayunga simu mativu bagende wajika kande
ajika kande
turope. I personally have called ajika kande more than 5 times. I love him as a good man. Kuropa follow figure kamura go video mugana ehaji wanga kisuse oli musajja musilamu gwatwala ba RDC gwatwala ba advisor lwachi full figure we mulomo jajja wo buyisilamu nakibinge nadda kujajja wo buyisilamu nakibinge o full figure mu bwa full figure we namujoronga bwati nga mukama we musilamu ajikakanda atudda atunula. Abantu bakoyi. Abantu bali upi full figure bakoyi. That shows you what is in society. Buli we chitu ekikutuuka ko saimo nga gwe kenyini oinoku okulaba ekifananyi society kyekulowoleza gwe kenyini newe dabululanga omuntu. Okitegeera? Ekyatuse ku full figure ekikulwa kibi naye kikulaga abantu bamulowoleza mu ki
society.
Nobody are sensible who had to condemn that act. Because omuntu ye nyini nyini afana na chebamukoze. Let me tell you my brother. Jeno nalwe isa inabu video bungabu satu ku internet yoko. Ngabu li diromu waro yo follow figure. Bu video ba jeno nalwe isa webuli. Ya mgamba mwana wangere kida oku wemula. Osobulo kuwa points zo.
Atowe mudemu.
Ngatowe mudemu ntu. Ngatovumye mwana, ngatovumye mchala, ngatovumye mama woli. Sayi mama tumugwanga lino bata bukango bakwatide ku mwana omuchala. Era bwo chikolanga wetonde. Nzi wano navumako abana bakasuku. In fact, gwe mulundi gwango ogwasoka. Era bye bintu ebimu byennejjusa mulamu bwange. Gwe wabaye ebintu byennejjusa. It's the day when nakwatibwa obusungu. Nenvuma abana bakasuku ne muchala we. Era kasuku na mwetondera. Era nziramu wano okumwetondera because kintu kibi. Oba osize obukyayi obutalikoma.
Okimanyi ekyo?
Ekyo okimanyi. Sayimu oba osize obukyayi okuviira ddala ku mwana, ku muzzukulu, ku jajja. Osegera. Kati full figure asize obukyayi obuva ku taata.